This is the African music mix on the Voice of America.
Joy, like a man. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. It's out to DJ Go.
African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
Thank you. travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Do I hear a message, children? A message, children? You want me?
keeping you tuned to the heartbeat of Africa, the African Music Mix on The Voice of America.
Kuna tanata wa unanata kisa mkasa mimi medata kwako Nimezimika, chaguoni lako kunywa kusuka kama unataka Naona kuishi na mimi wa umechoka kila kukicha Vituko vinaongezeka, ikizidi sana, tutatengana Na shangaa yani, ukifikiria mambo ya mchezo Haya mambo ya sinjioni, yani kukupenda sana Tayari ushajiona kuini na kila nikikupacha tunajiona wabe ya gali Misi, kumu ilala TMK kina ungangali Kamisha zari, kukupa kibuti sioni ya tali Mindo teacher boy, aka Young Cat Lil Majia ugoko family, ze guys wangu Machizi mle mchekisha mejienu anavyo niletea mapozi Umbe mwona mapepe dozen design ya lozi Unachenguka na mabitozi Izo pamba sio zao na kodishaga tuka majezi Au nakoma na matanuzi Eti soda analewa chips nusu wa amalizi Nikupende vipi, nikufulie nguo Nibaki unione cheese
Nikupende, nikupende, nikupende vipi Mona Lisa mpenzi wangu mbona upendeki HIV mbele yako mimi nimecheki Hospitali wamesema mimi nipo fiti Basi nieleze ukweli mpenzi kama unitaki Nijue moja, tupigane buti Nikikwambia ukweli unakuwa hushikiki Mona Lisa kwa lolote uaminiki Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukiringa sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka Ona Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukiringa sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka Akufukuzae, akwambii toka Yote kwa sababu majalala nimechoka Siyo enzi zile nilikuwa ninawaka Mona Lisa ulisema bwana umepata Basi kumbuka pesa pia uchanua unyauka Mona Lisa dada punguza sana kunata Bwana mjeuri ipo siku utapata Na hiyo ndiyo siku utayokuja kujuta Basi utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukiringa sana na kuacha na unakuchi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukiringa sana na kuacha na unakuchi na mimi umechoka Nielewe, 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 nielewe
Mwenzenu nakerekwa huyu kidosho sijui wapi ndamweka nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka tena kicheko chake ni kile cha makengeza wewe duli vipi utatakaje mapenzi kwa shauri kama mimi wakati huna pesa nyingi za kutanua gari wala nyumba utaniweka wapi mimi mwana bomba simaniona ninapoteza kila kona mtoto nimenona usinifuate fuate tena koma wenzako wanakuja kujigonga na ma VX sina shida na senti zako za chips misi hongu shilling tena naongwa madola Kwanza na kushenga Utawezaje kupenda kwa asie kupenda Please kwenda Ndosi babaiki Hata huje na nini sisi hiki tena kwako Sito penda
Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukiringa sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukiringa sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Congo Sinja.
Come on.
Loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
Papa Paul Mvuba, le vieux Lucien Ebata Orion Oil, Boss Okito Panda Chala Lukapa, le vieux Sylvain Goma Batler, Jean-Serge Sita.
Nabongi fina konalo pamoya bolimo, banda na tie ba fenêtre na ba porte peinture na ba carreau be vitre na ba lustre zoka na zo fukela na iba kate ke na motema moto kuma moto ba kate
Eric Mandala Willy Mandala
motema e ponaki yo lelo lobi ekoki yo boya yo elinga mosusu yebana motema moto kuma moto bakate
docteur Togo Alphonse Alain Finini
yebana moto kina yo nde okulia lipa dans la souffrance de ton cœur je serai toujours là pour toi ma botanga pona yo
Vicky Poudou
Zamba salanga pona yo
to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Lakini tuchichunge, pengine wanao mdudu Maisha ni ugonjwa tu kama malaria, meza dawa, piga tizi, kula vizuri, utaishi fiti, maisha utayasukuma, maisha utayasukuma, na mchinga usiojua kujichunga, kila shimo unaona unadunga. Ebu ujichunge kijana, utakuja kufa, tukuzike Langata. Pacha asione tu
huyo, pacha inua
kifua kisipite tu
huyo, pacha jigonga
to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Depita, depita, quatro, uma, Music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA.
Dombolo, Dis-le, Boccia, Madonna, le I-I, et puis le E-E.